gunwanri na muna belenu na muna begwanarli sikigbo ya nulonu mangmo na mbuli ba maranu zo duvoi igbo ndi bani no kwane gusulu gade kamu bia loka nkueli naka nunu mana sulu gade bu egun de mmo oja zinunu bi walukene wayo
Dalo, maka na ono nuno tuo mwaba uji ya mwalea
Selo mwa, sumode
It's Abama on the beat
Chamuna wanne ma
Ebusu
kada Arobuna kunwanri na kwa
Ebusu kada
Mwi bona mekelezu
Ebusu
kada Ibobi bo mama no Ukonya chi yazalo Asimwebwe belu go belo Kesi bi ebene ikupana
Asim aro na gbe gbogbo ta na jabe ogun o ta si gbugbu asim aro na gbe gbogbo
for the Nabu. You won't do a one.
Onye melu njọ ga na-alụ njọ ya, anyị ga-ewuju ụwa wee na mmụọ. Okwu ekwulu, mbe ma malụ, ọjị ekwulu, n'ọkwa egwu solo gede, solo gede, solo gede. Iko mmadụ iji wee malụ mụ, n'anya ka mụ ga-eji malụ ya. Wabo mwo, ajawelele kanna chu. Aya yugo yugo, yugo yugo bamba bugo. Ibo bugo bugo bamba bugo. Ibo bugo bugo bamba bugo. Money nende jealousy, nange nende jealousy. Chuku bike mo, Oli sebulu wabian, na wagi no kuno bo, na menwe lolo cha na menwe loli, na kwebele, na kwamuma, na kwafa, kamu na kwalungi bo, kamu na belungi bo, unu jeve jevi jawele, inava na vi jawele, ogono gondo na risike. Nyaka mwanre ne kuo Igwe kredo mwanri jofo Ofike nga gungkwa mu Nyaka muche pepele Nyaka muche kuo ku Ofike nga gungkwa Binye nu noge luo Oge atia gozibo Noge jikwara Onye si n'oga dịla anyị mma, jenu gosi enye. Ma onye si n'oga dịla anyị njọ, kunye n'ugwu bagha. Haya bugu, wolo wolo haya waga waga, wogo wogo haya waga waga. Wolo 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 wolo, ekete kute bunda kateke, simu e. Egwu mụ na nwanne m a. Ewa mụ na nwanne m a. Ndị ife mụ na adị mma. Kunye bịa gbara egwu. N'egwu a bụ egwu mmụọ. Na m ebule egwu mụ banya saba. Ka m jesu tọọ ifo. Alụsị eze obi. Alusi ezobi nwa Oracle of money Alusi ezobi nwa Oyi muke nelu magumbo Mwaweji agwaro Mwaweji agwaro Ezobi bedege mwa dekwachigi mwa Odibia Alusi ezobi nwa Onye tụlụ mụ ego nyelu ndị chie obi nwụ ife ị ga-eji ma ọ ga-akọkwa naghị ọfọ n'ugwu alụsị ezu oyi mi na ijebe jebe ija wele ịnaba naba ija wele alụsị ezu obi na saba. The Chief Executive Officer, Intel Luxury Hotel and Suites, Nani Asaba, Okachamba Dina Hotel, Eba in a bowling door. SOB Gime Logo Gaba, Unye Me Logo, Nachukuga Puzo. Egwu mụ
ma
ebusu
oja mu na nwanne ma
ebusu
mbe mu na nwanne ma
ebusu
arobu na gunwari na kwa
ebusu
alo si guloba ikiriga kuno
ebusu
kukaus guru
ebusu
inyoto gbalu
ebusu
iti igenuko lucky garden mawu oracle of morning onye chukwu nyalu dunu kofia inye bia gbalu
ebusu
osa musicalo ototo mwajelo inye bia gbalu
ebusu
iaruke guru fu ufu nwa norifile oracle of morning
ebusu
inye bia gbalu
ebusu
kesi morning
ebusu
ototo nwa na newi
ebusu
CEO cash luxury apartment
ebusu
binye bia gbalu
ebusu
kanje benu newi kanje su to ibo ex money
ebusu
binye to gbalu
ebusu
kedu kene maka butesi abutes kitchen equipment binye bia gbalu
ebusu
sechi dozie nwanfu noba akwa kuku neti wake bishop ndidi bia let the softies oya binye bia gbalu
ebusu
the prince of sinati ebu betu kuzo newi ifanyuma
ebusu
na mbinye bia gbalu igwe credo nwane nakwa o oracle of morning
ebusu
kanjebe na wo mama kanje suto ibo honorable uche obi oso
ebusu
happy guru inyoto gbalu legu abu egu
ebusu
kanje nu na ndo obeli dakolokolo dakolokolo no mbala
ebusu
aro
ebusu
kanna bana na nri eba
ebusu
maka na eba murodogu ka murogu ya
ebusu
esa nri obi defu ike no yesu ide futafu
ebusu
kedu kene maka oba nwa polisi oba na oluzu odogu na sausu
ebusu
ogidi nri na Russia mmanwụ na agwarọ n'itili n'ụkọ mmọnwụ
ebusu
binye ọtọ gbalụ
ebusu
ọsọsọ chukwu na nri chukwudi mmanwụ na agwarọ
ebusu
amụ na mmanụ na nri mmiri ego na anyị ọnịcha binye ọtọ gbalụ
ebusu
chukwu emeka lụmụ nwude ọsọ chi na-eme sana mmiri apapa
ebusu
ike na gbalụ isu onye bịa gbalụ na-egwu ahụ egwu mmụọ
ebusu
ekwa funwa exchange aliwa
ebusu
dogo na sausu
ebusu
na mbinye ọtọ gbalụ
ebusu
Nyaka ijana